Long time niko nawe, naomba radhi nikikudhi na hisi ni mungwa na wewe. We barafu moyo wangu, acha leo niweke wazi. Labda shaidi yangu mungu, nikiwatoa wazazi. Nakumbuka toka shule, enzi za secondary. Baby ulikuwa pale, golo nyesha kunijali. You're the one in a million, na hapa kwa jina langu, ajozeka million.
Sina varu varu baby.
Tango hizo naitwa ima, woli kwepo lisimama. Matatizo alitwa ndama, woku choko lipambana. Wendo mana ya mapenzi, mapenzi anakogopa wa vicheche ni washenzi. Hawajui wanachotaka, ntakujali na kukweshimu. Acha woga mi wanako, ya kwetu yuku mletu. Haya wawusu shoga zako, wendo alisha mindo swiss. Tupa mbali JZ Beyonce, Shando Keys, MJ Beats. Anebisha, shauri yake ah.
Kama kijana, nilisafanya vitu vyote pia nikamaliza.
Na warita,
menamusha siku. Akili yangu pake kabisa ikagota. Please don't judge me.
Don't judge baby, don't judge baby. Nisha chit, siko fitch honey. Nisame yo ma sweet honey. Pepo so me, ruksa kamba weni funge. Nisha tuwa hapa, weni jimbo na mimbunge. Nisha tuwa hapa, mapenzi moto moto. Mpaka joto lona wivu, nkwite nani ama mtoto. Leo baby naomba kavu, we mtamu shinda sali. Akia mungu tanyua, acha waseme misigiali. Akia mungu tanyua, acha basi nkusifie. Sifo lizo nazwela, baby usijisikie. Ikawa kama chanzo, gulako sola bia. Baby gula champagne, leo wazi na kuambia. And you got that thing, midomo wetu so mikavu. Ona wanaona wivu, mejazika. Si sana mana sana inaboa. Hasa kwa sisi wa ungwana, sana inaboa. Macho na hizo hips, ndo nakufa kabisa ah.
Kama kijana, nilisafanya vitu vyote pia nikamaliza.
Na warita,
menamusha siku. Akili yangu pake kabisa ikagota. Please don't judge me.
Don't judge baby, don't judge baby. You're the one and only. You're Miss Bees. Miss Business, baby. I love you, baby.